trendybeats.com.
Andikali bali apundi tate kona wandibeka lapo utande kona kodwa safiki simo sandi tuba tuba kaundi buyi selemtali kwicebo lakho andikali bali apunditate kona wandibeka lapho utande kona kodwa safiki simo sandi tuba tuba kaundibuyi selemtali kwicebo lakho kaundibuyi selemtali imali nefemi indibidile kaundibuyi selemtali kobe kaya bandindindine andiphethe no esandini ngapha
Yaduma izinto zenzeka Litolo gamba aza imali nedumo Nokuthemba bantu mdali ngecebo lakho Dakala nditi yo yo Mdali kaundibuyisele Kaundibuyisele
Tandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Kobe khaya akufani nakwamngani wami Batandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Usakhumbula Wathi ugogo makasisi ngxaki zakhe kuwe wena uzomthwalela Gogo ndingulanyana wakhe wayemthandazela Kaundibonise indlela nkosi
More music on trendybeats.com